Sabuti. Oh, 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 Kenyan boy.
Baby, me na we sare sare. Sare sare sare. Tunafana na sare sare. Sare sare sare.
Nakukabidhi moyo wangu. Moyo wangu. Mama unitunzie. Eh. Malikia wapenzi langu. Fari yangu. Manyako siku nyakue. Eh. Wanijua mwenyewe. Tundu kitandani ni leo. Mpaka chumbani sitaki uchelewe. Ili tuniwe na wewe. Uma baby nisho beze. Sidisha bezi ya hini leo. Taratibu basi nkolese. Hati nikole. Umenifanya zuzu umenikoroga. Mbana kwako msiwezi toka. Kabisa nimeganda. Nimeganda. Hata wakisema umeniroga. Kwako kamwe msiwezi toka. Kabisa nimeganda. Nimeganda. Baby minaweza.
Sare, 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 sare. Tunafana na sare. Sare, sare. Baby minaweza. Situi mini kupeni. My girl, tujivuni ena chotu kidogo. Inshallah mwona hata tupana siye. Usibaba ishwa na vya uvine. No, mwona taka pendo walikatishe. Pokona, roa juna shindwa hema. Kwani nimekuzoea. You are my only lover. You are my only lover. You are my only lover. My only lover. My only lover. You are my only lover. My only lover. You are my only lover. You are my only lover. My only lover. You are my only lover. You are my only lover. Mengi tumepitia mina we mayo. Moyo ni umeniganda kwa ulimbo. I can never let you go. I'm happy when I see you smile. Uwendo wangu kipo tabo. I can never let you go. Kankido kanta shoya na we. Kasi wewe basi nani mwengine. Mwengine. Oh galo. Tangangana na nja usilale. Utachozi mpenzi wangu usilie. Usilie. Oh girl, give you a million love. You dey give me family, a boy and girl. You post to me, girl, you are the one. Upon na me, na ilasina. I go give you a million love. You dey give me family, a boy and girl. Cause to me, girl, you are the one. Upon na me, na ilasina. Oh, you my girl. Pokona, roju na shindwa hema. Kwani nimekuzoea. You are my only lover. You are my only lover. You are my only lover. My only lover. You are my only lover. Focus, 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 focus. Wako meni jamii, mpaka wengine siwaoni. Baby you drive me crazy, umeniziba sangu mboni. Nimekuzoea, kila time, utaka niwe nawe. Girl you're my other half, you make me complete and I always say. You are my fantasy, the way you wear your makeup is cute I see. Una urembo tausi, mwendo taratibu yani bila kasi. You are my fantasy. The way you wear your makeup is cute, I see. Una urembo tausi. Mwendo taratibu yani bila kasi. You are the one I wanna marry. Uwe mpenzi wa halali. Baby, you are my nuruli. Nafurahi upo nami. You are the one I wanna marry. yangu yani bila kasi.
Oh, you are my fantasy.
The way you wear makeup is cute, I see.
Oh, no.
Una urembo tausi. Mwendo taratibu yani bila kasi.
Sauti Aike Mwana Buja Sijawahi pata mrembo kama wewe ah. Basu sijeleta vineno unizengue ah. Sheri si unajua ninavyo kupenda. Tena si unatambua tulipotoka fa. Sheri si unajua ninavyo kupenda. Tena si unatambua tulipotoka fa. Nataka unipe nipe mapenzi ya kweli. Usinizengue niumie.
Nataka niwe nawe. Nataka nishi nawe. Nataka niwe nawe.
Maskendo, sijaona toka niwe na wewe. Upendo,
wako tofauti na wengine.
Maskendo, sijaona toka niwe na wewe.
My baby,
nipe busu, masiri wa umie.
Tena mdomoni,
mapenzi yetu, siyazidi.
Tuyaridhie.
Nataka unipe nipe mapenzi ya kweli. Usinizengue, niumie.
Nataka niwe nawe. Nataka nishi nawe.
Nishi nawe mama. Nisipokona mama, moyo tani uma, nisipokona mama, domana nataka niwe nawe, domana nataka nishi nawe.
Fanya kama unacheza isokotu, oya, vinyuka vinyuka basi isokotu. Fanya kama unacheza isokotu. Oya, vinyuka vinyuka basi isokotu.
Vinyuka vinyuka isokotu.
Maria ni kuwange mahela, mahela, mahela. Nipeleke mpera mpera. Maria baby wantara mera, mera, mera.
Nionyeshe makeke, inataka hiyo dede. Popote ni kukamata, ulimi pake mata. Inataka leo ujibambi, mesonga ni kupakate.
Fanya kama unacheza isokotu. Binyuka binyuka basi isokotu. Fanya kama unacheza isokotu. Binyuka binyuka basi isokotu.
Tigisha minganza ukitetemeka. Safisha kiwanja inoboma inatesa. Togopo kondani ukisema unanyesha. Nipandishe mizuka nyongeze mapresha.
Baby do me coconati,
sokoto.
Ikune kama nazi,
sokoto.
Ikaze kama nati,
sokoto, 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 sokoto.
Baby do me coconati,
sokoto.
Ikune kama nazi,
sokoto.
Ikaze kama nati,
sokoto, 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 sokoto.
Fanya kama unacheza isokotu.
girl I really love. Wanna yeah, wanna yeah. A very cute and classy girl. I really had to give the word. Minampenda yeah, minampenda yeah. I told her money ain't a problem. I told her money ain't a problem. Ah yeah. I'm ready, I get to love you. I'm ready, I get to love you. I'm gonna give you all my loving, girl. I'm gonna give you all my loving, girl. Please don't you hurt me, girl. Don't you hurt me, girl. The way you do me, the way you do me. I wanna spend my money, spend my money. But the way you do me, the way you do me. Spend my money, spend my money.
Nairobi and lover. I wanna spend all my money, oh Nairobi and lover. Your bitch gonna kill me, oh Nairobi and lover. I wanna spend all my money, oh Nairobi and lover. Your bitch gonna kill me, oh.
This love was on the market. I never spend a biggie budget. A billions is what she want.
Oh, yeah.
Millions is what I grant.
Oh, yeah.
Oh, every kiss I had to get. She made the cash evaporate. Are you my baby, girlie, get? Why you pay me hard to get? Oh, yeah. How much I have, baby? That's all I have, baby. Can you bear with me? Nielewe me.
Baby, answer me. Can you answer me? Do you really love me or you only love my dog?
Oh, yeah. The way you do me, the way you do me. I wanna spend my money, spend my money. Baby, the way you do me, the way you do me. I wanna spend my money, spend my money.
Nairobi and lover.
Tofuni kipini shanga bangili. Nani pagami kiwili wili. Tukiwa wawili wawili wawili. Miuno kihindi chori chori. Napyojua kulisa kakachiri. nani paga miki wili wili tukiwa wawili
wawili wawili waonyesho na vyodondosha kaputa boki unobambucha wabera ukamini likesha walikutaka wakakukosa ehe
dondosha idondosha iyo idondosha iyo
dondosha
idondoka iyo dondosha idondoka iyo
dondosha
idondosha iyo idondosha iyo
dondosha
idondoka iyo dondosha idondoka iyo
aya dondosha kriketi kata kiuno binjuka ndo unanikosha hapo swadata fanya unabinuka basi dondosha sindimba chakacha dumange kapuka mwali dondosha fanya kunichachafya nizidiwe huka nyonga umejaliwa kakupa mama utamu sukari ya miwa uko mwanana wali umetunukiwa we mwana lana kumesha wanokufizia
Aya, de, highway, yunga sogeze, highway, nise benze benze, highway, yeah. Aya, kibebe bebe, highway, fanye unadege dege, highway, ile geze geze, highway.
Yani toto kiboko, yani toto kiboko, yani toto kiboko.
Hey. Napenda vile unavodunda. Ukitembea unafanya ni kutake take kwa limola kakukumba unateketea viloko lip lazima nkukate sijui ka unakopi yamini nani mitaani boni ita OG unataka vipi ya toti iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi na jinsi anavo likidi likidi kana komba naifanya kana digidi digidi uku chikidi chikidi ana digidi digidi mashode mengine sari ni tibi tibi tibi
toto kiboko kiboko Uyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko Sijamuona kama ye, ye, ye Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye Yani kiboko
Itadunga suti na tai, ni mfate ni mnongoneze
Pole pole,
wambie yendo na dai Ana nipa mima wenge
Yendo shure
Toto laki nine Robari Uswazi kote yendo metawala Sioni noma yani mbwane sopari Haki nipa sikatai mina kwala Figa kamjaka yani bala Nyuma Rigi rigi Kwa shanga kiuno ni nasimama Wima paka alfajiri Figa kamjaka yani bala Nyuma Rigi rigi Kwa shanga kiuno ni nasimama
Mtoto
high class Mbele singa singa kimanga Yani working class Bila kusita nango wananga Yani mtoto high class Mbele singa singa kimanga Yani working class Bila kusita nango wananga Mtoto
Pepe, 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 p
Takufikisha hadi napotaka, basi ongeza majonjo. Leo taratibu misinga garaka, mpaka majogo. I love the way gari kwa midadi,
you drag me gondi yo.
Fundi wako wa mapesi chumbani,
mandi gondi yo.
Nikogelika msumari,
kwa nyundo ya kome.
Nizungushika usukani,
Katoto
bisi kuti kuti Madri ti twiti Kamija siya kati kati Yani tiki tiki Kalivyo katamu yani keki keki Madri ti twiti Speedy mia misi fungi beki Tuki chiki chiki
Hey mama
Nipe yote kamilifu, sinipe robo.
Doka doka doka.